Naona kama ndo wale.
Oh, hapana so wale. Ama huku ndo wale. Ama huku so wale.
Extra music sound.
Watoto waifu mbili minadata. Katoto katamu kama kashata. Mungu kaumba kakata kata. Ukianza safari unamariza pasta. Nikikapata baby. Nakapanga baby. Awadisini suzi. Wamesha kata eji.
Mwazenu naipenda mishangazi. Kukaro juu misiwezi. Watoto waifu mbili uduanzi. Anakabu zona tuma na uriambezi.
Haundo mabosi lady.
Wanaonga
vichenji.
Siwezi kuwachi angazi.
Naona kama ndo wale.
Oh, hapana so wale. Awa huku ndo wale. Awa huku so wale.
Naona kama ndo wale.
Oh, hapana so wale. Awa huku ndo wale. Awa huku so wale.
Mishangazi inavuta Winstoni. Mingine inakunywa double kiki. Ukikisi harufu mdomoni. Na mingine haipigi hata mswaki.
Ina maana waifu mbili waoni.
Awaogi inapita hata wiki.
Ukitokea kamekuja magetoni.
Milio mingi shongo huriziki.
Shopping Dubai bye. Bata masai. Itafute nini waifu mbili UTI.
Nama mishangazi yote team liweda. Inapenda ngono kuliko atakula. Mwana ziri mia sabini leukwa. Itakuwa haradi.
Naona kama ndo wale.
Oh, hapana so wale. Awa huku ndo wale. Awa huku so wale.
Naona kama ndo wale.
Oh, hapana so wale.
Nakubali sana mitoto wa extra music sound ye. Awe producer day. Amsalimie director Rifati. Sema mwanangu mena we mbishi sana ye.
Meneja kaisi unamshangazi. Kumbeje ni mapenzi unalelewa. Golden bisho unamshangazi. Mwanangu wa phone unamshangazi.
Holiday merit.